chou ak yoy danu wante trew len jox ci ñaw teef di faté mu ñu wess ay simple milde
pop yenn fal pop yenn fal
fessal bopam don yaram alal di taw ko mu gem ni saga du taxi ben yaram machallah